nataka kuongea na wewe, baby. Hello, hello, nataka kuongea na wewe. Umeumbika kuanzia nywele mpaka kucha. Yo mama sita, ukiniangalia kama unaniita. Kifua ni saa sita, na mimi nakuja kwa kusija sita. Your love drive me crazy, you're my baby girl. Nikikosea usilipize, kama mtoto kwa ndani, vimiguno furani, nakati wakachumbali, pilipili oh. Kama mtoto kwa ndani, vimiguno furani, nakati wakachumbali, pilipili oh.
Apo, apo oh.
Twende chumbani, kama mtoto
nimesimamisha
dede. Ukiwa chumbani, uwasilali mpaka mchezo wake kubwa tucheze. Twende chumbani, kama mtoto nimesimamisha dede. Ukiwa chumbani, uwasilali mpaka mchezo wake kubwa tucheze. Usingizi bila wewe, usingizi sipati mama. Usingizi bila wewe, usingizi sipati mama. I don't wanna let you go. I wanna say kwe 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 kwe. Unavyo round round,
nani twaute jeje.
Kama mtoto kule nikishika pale, nipe yote baby mpaka nipagawe. I wanna say kwe 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 kwe. Unavyo round round,
nani twaute jeje.
Kama mtoto kule nikishika pale, nipe yote baby mpaka nipagawe. Kama mtoto kwa ndani, vimiguno furani, nakati wakachumbali, pili pili oh. Kama mtoto kwa ndani, vimiguno furani, nakati wakachumbali, pili pili oh.
Apo, apo,
twende chumbani, kama mtoto nishasimamisha
dede.
Kiwa chumbani, uwasilali mpaka mchezo wake kubwa tucheze. Twende chumbani, kama mtoto nishasimamisha dede. Kiwa chumbani, uwasilali mpaka mchezo wake kubwa tucheze.
My Diana, my banana, unafanana, my banana.
Show me, show me, show me.
I wanna say, wait, 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 wait.
Pongo Records.